Numeri 36 verse 1. Izinhloso zezindlu zawuyise bomndeni wabantwana bakaGiliyadi, kaMakiri, kaManase, abemindeni yamadodana kaJosefa, zasondela zakhuluma phambi kukaMose naphambi kwezikhulu izinhloso zezindlu zawuyise babantwana bakwa-Israyeli. Verse 2 zathi, uJehova wayiyala inkosi yami ukubanika abantwana bakwa-Israyeli izwe libe yifa labo ngenkatho. Inkosi yami yayalwa futhi nguJehova kuba ifa likaSolehadi umfowethu iwanike lona madodana akhe. Verse 3. Uma egana madodana ezinye izizwe zabantwana bakaIsrayeli ifa lawo liyakususa efeni lawo baba lithasiselwe efeni laleso sizwe ayakuba ngawaso kususwe efeni lezwe lethu. Verse 4. Lapho liyakuba khona ijubili labantwana bakaIsrayeli ifa lawo liyakuthasiselwa efeni laleso sizwe ayakuba ngawaso ifa lawo lisuse efeni lesizwe sawobaba. Verse 5. Mose wabayela abantwana bakaIsrayeli njengezwi kaJehova wathi, isizwe samadodana kaJosefa sikhulume kahle. Verse 6. Yilokho ayala ngakho Jehova ngamadodakazi kaSelofehadi ethi, mawagane njengokuhle emehlweni awo kodwa agane nokho emndenini wesizwe sikayise. Verse 7. Ifa labantwana bakaIsrayeli aliyukuhamba izizwe ngezizwe ngokuba abantwana bakaIsrayeli bakunamathela kube yilona lowo efeni lesizwe sawoyise. Verse 8. Yileyo naleyo ndodakazi enefa esizweni esithile sabantwana bakaIsrayeli iyakuba ngumfazi womndeni wesizwe sikayise ukuze yilona lowo wabantwana bakaIsrayeli abe nefa lawo yise. Verse 9. Ifa aliyukuhamba izizwe ngezizwe ngokuba izizwe zabantwana bakaIsrayeli ziyakunamathela kube yileso naleso efeni laso. Verse 10. Njengalokho uJehova emyalile uMose, enze njalo ke amadodakazi kaSelofehadi. Verse 11. Ngokuba oMahela, noTirisa, noHogila, noMilka, noNowa, amadodakazi kaSelofehadi, agana madodana awoyisekazi. Verse 12. Agana emndenini yamadodana kaManase, indodana kaJosefa nefa layo lahlala esizweni somndeni kayise. Verse 13. Le yiminyalo ezahlulelo uJehova ayala ngakho ngesandla sikaMose abantwana bakaIsrayeli emathafeni kaMowabi ngaseJodane ngaseJerikho.